downloaded from ilovezedmusic.com.
Digo yo de ti, con el boy con mi number one, parece ahí.
B-boy.
Y charata tunta zifuta, la cama pesa en tata futa, pipi gusto fenol, guadad. Wambea kama na waona wakirisuta, piko wapi ya memukuta, mini tapokuwa siyo tena wako guadad. Mapenzi, wanosema mapenzi amezaliwa Tanga, na isi wanakosea, baby wangu wanamonea. Baby, taratibu machofumba, sikio la kushoto funga, ipatishie la kulia, kuna kitu nataka kukwambia. Nisikirize wapo nyumba, nime zako nikipata mavumba, nitakuja kukuchumbia, utengeneze familia. Nita wewe
kama taweza kukwacha.
Oh no no, nasema sijui
maro naweza na kwacha.
Yeah yeah yeah,
sijui kama taweza kukwacha.
Sijui kama taweza
maro naweza na kwacha.
Yeah yeah yeah.
It feels like I'm falling in love for the first time. I've never seen love like this before. Yes for sure.
Yupo wapi, yupo wapi mzuri wa kumshinda baby wangu, yupo wapi? Oh, yupo wapi anayejua thamani ya pendo langu, yupo wapi? Nauliza yupo wapi, ama mimi nimesha date na wangapi, yupo wapi? Oh, yupo wapi, yupo wapi ni more anayenijua mimi? Hakuna, wengi wanakuja kunichuna, wakijua kwamba pesa hakuna, mara tanuna na kisa hakuna. Mapenzi, wanosema mapenzi amezaliwa Tanga, na isi wanakosea, baby wangu wanamonea.
Baby, taratibu machofumba, sikio la kushoto funga, ipatishie la kulia, kuna kitu nataka kukwambia. Nisikirize wapo nyumba, zako nikipata mavumba, nitakuja kukuchumbia, utengeneze familia.
Nita wewe
kama taweza kukwacha.
Oh no no, nasema sijui
maro naweza na kwacha.
Yeah yeah yeah,
sijui kama taweza kukwacha.
Sijui kama taweza
maro naweza na kwacha.
Downloaded from ilovezedmusic.com.